imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator. Imitator, no love, no imitator.